Nakumbuka Naamani alifanya mambo kwa siri ili aweze kumaliza Mordekai. Alitengeneza vikao vyake sirini ili aweze kumaliza Mordekai. Akawatuma askari wake wakalete mti mrefu ili Mordekai aning'inizwe hapo, lakini Mungu hakunyamaza pale watumishi wake walipomuita. Lakini Mungu hakukaa kimya pale watumishi wake walipomuita. Usinyamaze,
usinyamaze Yesu,
nakuita Baba.
Usinyamaze Baba,
msaada wangu.
Usinyamaze Yesu,
sina mwingine.
Usinyamaze Baba,
mitego mingi. Yako maneno mabaya yanayosemwa silini. Ninakuita Baba yangu, naomba usinyamaze. Iko mipango wanayopanga Baba, nia yao wanataka kuniangusha, nia yao wanataka wanimalize. Nakuita Yesu wangu usinyamaze. Wamenitegea mitego mingi nifukuzwe kazi, ili wao Yesu waweze kukikalia kiti changu. Wamefanya mipango niachike kwenye ndoa yangu, nia yao Baba ili waolewe wao. Lakini Mungu, oh Mungu wangu, ninakuita Yesu wangu usinyamaze.
Usinyamaze.
Nia yao ni kukumaliza. Wamepeleka jina lako kwa wachawi, nia yao wewe wakumalize. Usifanikiwe watoto wako wasisome mama, usinyamaze. Mungu wangu hawezi kunyamaza. Mungu wangu hawezi kunyamaza.